wakiryo baki ekiri bakibe okusoka obubwobulamu alinibwa wakulu nnyo ninakola emisana n'ekiro twenjokuyinza ekirala banje nyike balimu balumwa kubanga nti wabayiwa tebewagansabye banjagaliza bibi byonna bikumite Timo!